President Yoweri Kaguta Museveni akakasizanga bawaliyo abakulira enkola ya PDM abakwatiddwa ne baggalirwa ku byakuusa ku kubulankanya ensimbi ezabaweebwa ng'asinziira ku lulo ku mukolo gw'okuzza olunaku olw'amenunula. President Museveni agambye nti abakulembeze ba PDM okuva e Muwambo Maracha ne Iganga mu kiseera ekyo batemeza bbaraga wa mitayimbwa mu kubulankanya ensimbi era n'awera tibuli yaziya eyasiridde omuwasabye abantu okwenyigira mu ntakataka ya PDM mu bitundu byabwe omuli n'okulonda obukiiko bw'obukulembeze era n'abasuubiza ng'enteekateeka eno bagenda okwongera okutereezebwa.
And any parish chief who does not follow that will go to jail. We shall arrest him. We have already arrested the one who will be Muwambo because I got the information when we were campaigning and I sent people to check and it was true. Even in Maracha, I got information there from the public. Even in Uganda, when I was there the other day, all those, the ones who were called Abiramoka, who are only giving themselves, that's a mistake, you should stop. Those committees should be dissolved and new ones created properly. Now, those ones don't have to be sent to jail. The Murumu to Matege Day, Mugumbu Kurembeze, to Mudamu, the South Yanaku, Kam, Kumu, Sintana Sako. But the ones who extorted money from the people, Abate Mapu, Sintana Sako, Abate Mapu Sintana, Abate Mapu Sintana,
President Museveni akakasizza nga amateeka ga PDM bwe gagenda okulongoosebwa kusobola okwongeza ku ssente eziweebwa emiruka egy'enjawulo.
It must be, we are going to amend those rules of the PDM.
Nolwekyo amateeka ago agafuga PDM gagenda kukolebwamu ennongoosereza.
We are going to put more money.
Era nze yagenda kuteekamu ssente endala.
And especially in the towns, we may have to put about 300-400 million to a parish.
Najala mubibuga, buli muluka, oba buli ward, bagenda kuteekamu obukadde nga bisatu oba bina.
Because people are many, families are many.
Kubanga amaka mangi mu miruka egy'ebibuga.
But even in the rural areas, we can target that we finish all the homes in 3 years.
Ate era tusobola okuba n'ekigendererwa nti mu myaka esatu mu miruka egy'ebyalo amaka gonna mu miruka egyo gabe nga gaweddeyo.
But please, all of you go and be members of the parish circle.
Ku mukolo guno abantu abasoba 30 abazze bakola byamagwano okukuuma emirembe n'enkulaakulana y'eggwanga baweereddwa emidaali okubasiima.